The phenomenon hippie like a damn no. Usiniulize kwa maneno. Piga ngoma, onesha swaga. Mwanangu kisha mwisho taelewa dube. Naongelea maisha na lafu yangu ni muziki. Mama alisema acha kazi yenyewe hailipi. Dawa kibogoyo na mfupa, kipofu na kiwete. Ndule na palila mama, kuacha bora ni kufe. Dawa kibogoyo na mfupa, kipofu na kiwete. Ndule na palila mama, kuacha bora ni kufe. Nikisema zuba sema bye. Nikisema zuba sema bye. Nikisema zuba sema bye. Zuba, zuba, hey. Nikisema zuba sema bye. Nikisema zuba sema bye. Nikisema zuba sema bye. Zuba, zuba. Jana nilikuwa kumagoti, sikuchoka nikakaza buti. Leo nani yona kwenye TV, nayo wana pole zuba boy team. Naongelea maisha na rafu yangu ni muziki. Rosa alisema acha kazi yenyewe hailipi. Dawa kibogoyo na mfupa, kipofu na kiwete. Ndule na palila mama, kuacha bora ni kufe. Dawa kibogoyo na mfupa, kipofu na kiwete. Ndule na palila mama, kuacha bora ni kufe. Nikisema zuba sema boy. Nikisema zuba sema boy. Nikisema zuba sema boy. Zuba, zuba, hey. Nikisema zuba sema boy. Nikisema zuba sema boy. Nikisema zuba sema boy. Zuba, zuba. Now I say thank you to all my fans. Na 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 na. Me and I go forget you. Your big love you showed me. Yeah, 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 yeah. Now I control it. I'm a sharp key place. It's make a real bad man. You know what I mean, my people wagwan. Now I control it. I'm a sharp deep place, yeah. It's make a real bad man. You know what I mean, my people wagwan. Do a kibogoyo na mfupa, kipofu na kiwete. Ndule na palila mama, kuacha bora ni kufe. Nikisema zuba sema boy. Nikisema zuba sema boy. Nikisema zuba sema bye. Zuba, zuba, hey. Nikisema zuba sema bye. Nikisema zuba sema bye. Nikisema zuba sema bye. Zuba, zuba, yeah.